bomi e jimi himɓe jaɓɓitittoɓe hoɓɓe e bangeere e laadab dow ardangal hooreɓe e laami wuro Agadez. Hooreɓe e goldidoɓe HCR, ko watta yeeso no Alhaji Oumaru Ibrahim Oumaru laamiɗo Ayir haaliri?
Allah e aadi mo ardiɓe leydi ɓen koƴƴi dow filla jonde jaam hakkunde feroyɓe wonɓe no filo ɗuworɓe e yimɓe wuro ɓen. Mi aada kay ƴamde pelle ballooje mballitamin heɓa min tindina yimɓe wuro ɓe paama ko feroyɓe no bandiraɓe maɓɓe noon ɓe jaɓɓoɓe ɓe mbernaɓe.
Himɓe ɓangeeje joyi ɗi wuro gon kuno holliri fi noon bonuɗo jonde himɓe feroyɓe ɓe dey nder juuɗa kaalen no waɗan mosola heɓe delle yiilaaki ki waɗama nder wakkati giɗaɗo. Gali Bilenge joom ɓangeere e laadab, kanko dow woni kaalowo dow inde wooreɓe ɓangeeje to wernete.
Min beltake e garki maɓɓe gam ɓe mbimi min gara min joddo e yimɓe feroyɓe gam kono no pilo ɗuworde ɓe, mana wadde jonde jaam e potal hakkunde maɓɓe. Min ballan ɓe joddo e amin gam ɗowtanade laabi kiite Niger gam miɗen pilo potal e jonde
jaam.
Kaalowo dow inde HCR mo Agadez suuɗayi himɓe feroyɓe garɓe ɗe Ayir andal mum Davi Kamo.
Do
inde HCR e pelle balloɓe yettore en yaade to ardiɓe diina e yimɓe wuro ɓe. Miɗen yetta himɓe e jaɓɓitaki kimin gaɗana nomin domi jonde lobbere tawanode tokkitirono ɓeydita sembinɗidde gollidol tawanongol hakkunde amin feroyɓe gam konuɓe e yimɓe wuro Agadez ɓe.
Nde hisama noga e jeenayi lewru novembre, ko watta feroyɓe 1906 e capanɗiɗi e jeenayi kamɓe jippi nder wuro Agadez, nder maɓɓe 1442 no ɓiɓɓe leydi Sudan ko ummoto pecce 89 dow hermi. Gaɗa commune mo Agadez yiilotoɓe no juuroto département ji ko watta kanƴi nayi gonɗi dow keeri leydi men Niger di fadde ba hitaande heyre fuɗɗata.